insipho
ngibone insipho
nami ngiphethe insila yami
ngiphethe
insila kade ngilungela abantu shwele baba
Ambiyogeza nqathu Hawuse ngigeze ngamanzo
Sihlanzeke futhi sibe clean bathi kumele sigqoke kahle yithimba lizomhlaba ezweni bathi kumele sihlanzeke futhi sibe clean awu futhi sigqoke kahle ngoba yithimba lizomhlaba ezweni bayakhuluma njalo bayakhuluma njalo besempilo bagqoke kanjani laba bagqoke kanjani bagqoke kanjani laba bagqoke kanjani Nomuntu ngolisukotini Uma egqoke kanjena lo Lomfana ngolisukotini Uma egqoke kanjena Lengane ngolisukotini Uma egqoke kanjena Lomfana ngolisukotini Uma egqoke kanjena lo Fundisa laba bantu ukuthi kugqokwa kanjani Ngamelisha ufundise laba bantu ukuthi udliwa kanjani ukotini Kuzani fundisa laba bantu ukuthi kugqokwa kanjani Jaiva simnike fundisa laba bantu ukuthi udliwa kanjani ukotini Ezenyama fundisa laba bantu ukuthi kugqoka kanjani Singazu sensizwa ufundise laba bantu ukuthi udliwa kanjani ukotini Awukhangelani lifundisa laba bantu ukuthi kukhoka kanjani. Kweso nandi fundisa laba bantu ukuthi udliwa kanjani ufomali nomuntu ngolisukotini uma yekhoke kanjena. Unandi love che was on the one from a song take it, the katia kala yeda pelo bad. Wejalo baba. Ah, we tat in tambo famam singazo. Uchin selistaka. Ushogim lok. Bimuchi shawako. Abuna oni kalam fanagit. Uchingane. Ifundi so tisha. Ifundi edu tisha. Sasa. Akulu tisha yengane. Ifingan imtabi umtove sindu tisha. Mina ngiyageya ngawo ngakufundisa mfana nami noma ngathi ngibele phansi start yime ngigibele lona ukukhokhobela
ase iki la mato mama yebo lapha kuwathela mudanga ase iki la mato.